One, two, three, mic check. Imeshinakwanga vibes ama? You only live once.
Ndio hiyo wala.
Oh, yeah, Jeline.
Hey, maisha yenu hapana. Ai.
Hai maisha bamba.
Lina bamba.
When you make the right choices, uende kanisa, uende shule, usome kwa bidii, upate God-fearing wife.
God-fearing.
God-fearing wife.
Unajanisha sasa mlikuwa mnaniambia story gani?
Si venye hii maisha unafaa kujipanga. Si ndio tumekuwa tukikwambia the last like 30 minutes tukakwambia ujipange. Tukakwambia ujipange by that ukumemea kitu.
What? He's closer to that and he's nowhere close to making it.
Yes, but I'm karibu.
Hello? Hey, hey.
How's he?
Hey, smarter.
Allah. Hey, how's he need? Mwaja, watu ni wale wakikupigia simu. Unajua hii ni deni?
Bas.
Hama nataka usaidizi.
You have received. Okay.
Ni nime kupigia reverse call. Ni wewe tu kupigia reverse call. Because na mpigia nga normal call.
Yeah.
Ngoja mbona mimi unapikia hey, unapikia guys
eh hey, uliuya pia tunaanga hey, tu kuna uduya fulani
mbona mimi pekee unapigia reverse call
sijuneza
idiot
wewe mbona nikupigie wewe ni how old are you
I'm young enough
how old are you like old this day. Question
hmm?
How old are you
I'm younger than all of you
yes we know that so how old are you
ah wewe mimi sasa miaka yangu
uko 16
Napenda venye ni young enough lakini wezi waambia.
Eh? Sasa ndio Jota ni heshima.
Wewe ni dem. Wewe wa dem unaogopa kusema miaka yao.
But then nakuanga never ask a man his salary never ask a woman their age.
Mimi nitakuuliza salary shamelessly.
Ah si ndio mimi siogopi budo bado.
Hiyo kunje itabidi tumejua bana.
Unaingiza ngapi?
Ah? Kacha tu.
Una ngapi?
Glory of the God.
Ajinani?
Amen.
Wait, wait, wait.
Ah,
guys.
Bas, ndio hiyo. Hiyo ndio nimesikia. Inside joke,
natuwezi wambia. Damn it. Ningewa show.
Zee.
What?
Zee. Siawa, wawa ndo ajui.
Kwa hini, nimesema, minu nimesema the wrong
story. Kwanza kwa zimeshi, kuna jamie joke kwa kichwa unaisha.
Eh, mbae.
Nimesema glory of the God.
Eh, na mekata.
Na hiyo iko inafaa kuwa kitu tunasema.
Mwenye kumbusha jaka. Unakumbuka venye jaka alikuwa anaikangazia kila mahali.
The Jesus.
I think ni shida wa jaka honestly.
I will come like the Jesus.
There is so easy to say everywhere.
The
lane.
The lane.
How? Umesema nini? Umesema nini?
Si yangu niko mwa
profi. Hadi jiintroduce ama wanatujua.
Si wanatambua.
Anyway, tell me introduce.
Kweli.
Oi.
Kanda yangu mkono wa kushoto mkono. Mkono wa kushoto. See you. You're the right.
No.
Kushoto ni
left.
Oh yeah, kulia and right, kulia and right.
Right.
Yeah, kulia and right.
Kulia. Oh yeah.
Oni, mimi kwanza ni kulia.
Hai bro. Si achana na hiyo. Achana na hiyo.
Kulia ni kulia crying.
Wewe.
Eh, like kushoto kulia.
Mimi niliamwania kukula you most people eat
right. Sasa basi kushoto nini?
Kushoto tu.
Kushoto.
Kushoto.
Bizi zingekuwa na kitu yenye like ina zinakaribiana ama do those names are so.
What the fuck is kushoto? Sorry. Kushoto ni nini?
Kushoto.
Ezi. Waswahili hapo mlitutoka lakini ni sawa.
Tumti.
Eh buda.
Shut up. We know that brain is not thinking of anything.
Hapana. Like
I've seen the hand gestures.
See, I thought you're brainstorming. No, well, I thought you're brainstorming.
Acha simwata malizane na kulia.
Wewe hauna brain.
No, like I thought kushoto ina rhyme na kupiga shot. So like simnanipata.
Eh.
Wallahi sasa which is the logical explanation?
Tambo alikuwa anachapa shot.
Si ndio kushoto. Ama Wala isi, hiyo kitu, it makes sense. Ebu acharani, acha nionekane za iluka.
Anyway, to my right, mkono wangu wa kulia, tuko na...
Tuko huko siyo, siyo tuko, okay.
Acha simu wata madi, labda likuwa na njia kali ya kuiweka.
Uzo huku mtu ni idiot. Anyway, tuko hapa na Lenny, fattest guy in Fat Africa. Fat guy over there.
Kwa pili mambo ya nduru, ya matako ya.
Hei, kumbali leo lakini.
Nigeni.
Inafaa hivo.
Wale hivyo. Hei, kutifinya roo.
Nigeni.
Ngoja nigeni.
umejibu.
Wacha mchezo. Aida nini? Acha ikili juu.
Kwani?
Anyway, tuko na
Lady. Lady
Madam, Lady Mangel.
Hiyo na hiyo.
Ladies man.
Hey, andelea, andelea, andelea.
Ladies man, ladies man. Lenny's man,
Lenny's man.
Single.
Engori.
Anyway, tuko hapa na Lenny. Then at mtu anaitwa ngwaji.
Huyo.
Tuko na Yukob of the Builder nini nini.
Wewe.
Yaani kitu inakaa of the Builder.
Wewe.
Mkamba Mluya.
Azim, siambia watu mimi si.
Wewe ni Mkamba Mluya. Kisoe.
Eto mkono hapo.
Sawa.
Tuko so far tuko watatu kwa studio. As usual lazima mtu mmoja achelewe. But hatusemi ni thige.
Na nisikie mtu akisema thige anakuanga late.
Hatusemi ni thige, sindio? So mawia kwa exam sahi.
Winyes.
Ana chess engineering career. Ama ana chess engineers, we never know.
Tumempigia leo, nimempigia leo.
Zote zinakutoa block.
Bora zote zimtoe kwa block.
But that guys, I have an idea.
Nimempigia leo akanishow. Adi, nini? Eh, buda zizi zinaingia exam.
See, like, I have an idea. Okay, a suggestion. Vile, niliamsini yenye nikuchapia tukikuja. Vile tumezoea kupigana banta hapa, oo, simu hata meiva, oo. Unajua ni banta pia.
Ni banta.
So I was thinking, tuweke an NGL link pod kwa IG. I think I'll put an IG sticker and an NGL one. Wase, waangushe their best banta to us, like this is individually as a group.
Munitusi.
Alafu, on one episode.
Sinumana neke NGL ndo, sijue.
On one episode, tukuja tuzipitie zote.
Yeah.
So actually hata acha niweke sahi. So by the time episode na drop, make sure umesikiza.
Shit.
And when intake you of course inkeke to expand take kwa highlights. And zikifika good number, your square episode tunasoma your best banters to us na
so ile watu to this.
Ile? Hadi watu wape chance.
Mimi naomba wa ku this zaidi.
Kuna
sasa that's the point. Kwani
eh.
Like alafu tuseme hadi wa feel wa part of the UMT family, si unanipata?
Wako chini ya Mugumo.
Manzadi new film. Unajua nadhi Mugumo ni elders ukawa mawaidha. So adu utakuwa hapo.
Hawa mipanda mtu ya jaribu kuhu.
Alafu the best diss at kutakuwa na meet and greet ya na Yuko.
Mishike Smokey.
Manze.
Smokey the gold squeeze.
Prize ni Yuko. Prize ni Yuko. Bro, you're the prize, man. Literally.
At meet and greet.
Which is basically Mwende. Mkunywa illicit brew on Euclid, si wewe
Lenny, smart is a change when tulikuwa tunakuelezea how to make it before 30.
Mnaona nikifikia 30
ngori
hata ukifika 25 ni bahati.
Unafanya fa kumaanisha nini wewe mala?
Hakuna,
idiot. Aendelee. Ni so interrupting smart. I'm sorry.
Dali mwingine. Oh, shilibwa ako held up somewhere in Kenya. Mizijua yako wapi, honestly.
Hakuna siku wako wapi, place moja.
Mizijua yako wapi, but he's held up somewhere, but soon.
Soon. Real.
Atarudi. Ujia, lazima, hao na shikile ekonomi ama.
Manzi.
Vile tunadraw ni Nairobi.
Hei, Nairobi hapana, we.
Not to throw shit, lakini gavana yetu atusaidi.
I work.
Hii kitu I work. Kazi ni dimples. Jii, hiyo dimples yotutumia kaya drainage, but ni sawa. Mizijia this mtu.
What? See, like, honestly, man, like, adi, you know, ya disi hati kukudis or anything. Ini kitu tunawana, manza, what's wrong with Nairobi? Shida kila mali.
Drainage ya colonial period.
Manza, drainage zijuzi na kaja, takataka kila mali. Kwa
kitu mechange hata kejata video. Sidi hivo tu kilikuna yoda kwa history books.
Bano, your street.
Hile mti moja, tuge bado hiko, adi mti imechoka. Imeacha hati kugrow leaves anyway, so.
Siisha, isi imepeviwa, nakuambia, guy, sasa Nairobi nzima kaa nusu metolewa kabro, sijui anataka kutupandia matunda ama. Manza hakuna mali Nairobi iko. Okay. Uko uptown kuna places ziko paved at all. Ndio hiyo kuna flood kila mahali.
Sio lianza na inside ya afya center. Walingoa karudisha.
Sa shwali.
Walianza ngai video niko na pana.
Nataka kuweka zile zida absorb maji.
Si grow ina absorbs baada ya kuna kina absorb.
Ni absorb grow gani?
Mimi nakwambia saita asubuhi nafaa kuvaa suti alafu ndani umevaa swimming costume. Kanyasa tu. Juu kuna mali itabidi.
Inabidi tu umetoa man.
Inabidi hadi mkubwa atalo kichelewa wera. na
unajua na bado si ndio April nanzo
ndio mvua ile
ta kwanza ulidunga jizi mvua zinaanza angalia mimi nilisahau after SST
bro si ni April March April May
said long rains
long rains
alafu ako sawa
sina John long rains like his joint duration
unajua vile iko na shaba so lazima nijue
bas unaona leni kabla make it 30
hizi vitu lazima utajua
lazima utajuanga kashamba mahali yenye ukisikia ni masaa una unatuma mtu anaweka vitu
hapo I think I'd nafa kupeleka ushago yangu hivi utusaidie hapo kupanda
manzi
unaweza kwa asset
mota kulima na ovyo ovyo maanisha uko na shamba sawa what
idiot wait tulikuwa tunaenda right.
Bana.
Sasa tumepiga 360
kushoto kulia.
Kushoto kulia don't stop.
Unaona ukimake it 30.
Eh better naweza.
Unaweza?
Mimi na dai make it by 30 mkuu. Unajua misses kulipia kitu kunje tukishapata kazi.
Eh. See that when we talk
again. Asset go campus, yeah tuna do. Mimi nitakujenga mkuu.
Ah sasa after hapa.
Yaani ukipata kazi huko utakuwa unilia juice.
Ah sawa. Sio hiyo ni kubet hiyo hiyo inakubalika. Unaweza bet hiyo.
Just kizi tumebeta DK imekuwa routine.
Bana.
Like hadi unafika huko umepiga simu.
Unakujanga kwa unaitisha flavor yako.
Hadi leo nimeamua ni change flavor lakini hii bet inanibamba. Siku moja hadi sufike mapema. Lady akunilia juice.
Sasa kuni.
Ah mimi za biscuit
kwa nimefika hapa kufika hapa Tuesday 3 in a row ndio inakupatia kiburi.
Eh.
Which okay. you know the new Euclid uko idol.
Eh?
Una kitu unafanya?
Okay.
Hey buda.
Acha nikoze kitu cha kufanya.
Gini unakunya juice?
At least siko kwa.
Hiyo hiyo even a statement.
Makosa ni kudhani nitaag you. Please, you are so
like. Kwa ni shida. Si yeye ana complain. Yo shule hadi.
Kwa bro, mimi naomba kwa is a private UN.
No. UN is better.
Ai please. Well, Abdul Janza, unajua nyima zenu zinaanza kuhesabu second year numa nuzali. Oh my god, that idea.
Sinda adamu.
Oh, wesu kwa 1.2 bado, so...
Hey, buda, that idea. Buda, unajua.
Ujua.
Minikejua zangu zingaza that idea.
But this is what is a driver ya sitamata. Ukimiss hata moza.
Lakini hazina ni
mzito. Yonjida.
Ukimiss hata moza kwa hizi, hazita kwa... Like
basically, first na second year wana ni attendance tu. Ni basically car attendance.
So, ukimiss, edu, kuna basic mark. Edu, ya attendance yako yiku shit. Kwa nangalianga fourth year.
Oh. Sasa kwa
patanga watu yoyeno wanakaa 8 years, 6 years mtu hajamaliza juu. Anangoja lecture alirudi unity.
Unaenda kutafuta 2017. Unaenda kutafuta marks unaambia oh, we don't offer that anymore. Like lecture alienda kakuwa MP mahali, oh lecture al daddy.
Kuna futia fulani. Mtana last year aliniambia lecturer wake alirelocate anaishi UK.
Wa!
Na yeye ndiye anafaa kumclear.
Kuna swali, ni walo?
Si walo.
Hadi mi best yangu si alifa ku graduate last year. Lecturer ako majuu.
Ule.
Yeah, leka ako majuu.
Leka ako majuu akujali. Like...
Juu, mi kitu brangu aliambia vile alienanga KSL, ma studio ya Kabarak, Strath, na hapi kingine. Aliambia hizo mbili mostly. Buda ulu kuna sima missing marks wanakongelele. What the hell is this nigga talking about?
What the hell is missing marks, nigga?
What the hell is missing marks? Wewe mtu wa UN na kwae umeenda hapo missing marks zimekutambariza ajabu.
Buda.
Juka mi that's the only reason hadi nilitoka home asubuhi kwenda kudeal na story ya missing marks za first semester. Hadi si first year actually.
Hivi ni kwa zingine. Lecturer sijui yako wapi.
Buda ibu for
contact.
Buda.
Unamtoa wapi?
Mimi nilikuwa sio shit.
Always kwa solo.
Mimi nilikwambia lakini wewe ndio dino na jali.
Good.
Welcome to you.
Hadi mizangu tafute. Mimi Buda niliforce hiyo kitu. Kuna time nilikuwa nenda huko hadi lecturer fulani akamuza you should eat the cut. Una zawadi hapo ndo hadi nileta kumongelesha na heshima. Nikamwambia mwalimu you trying to say didn't do the cut. Akasema maybe. Kwambia so you school nilifanya cut nilikuwa nafanya shule basi.
Labda ulikuwa na chiki madem.
Valid. Kwa siku nzuri.
Unajua huko kwa mkono wa baba lakini ni
wewe
okay acha niseme siongee vibaya.
Kwa ukienda law school unaona ngo dunia nyingine. Warembo na ikifika mambo ya opulence
pesa
wa
asa
like most of them would need skills low most of them need skills what were they just Brazil
good anyway nani tutombe wiki yake iko aje leni tu show
yeah mimi kiongo na kwenda huko like kuna kitu ya mali imefanyika
bro si umekuja kunitembelea leo
Oh, but hiyo ndio highlight ya
wiki.
Ha? Nini kwani siwezi miss bro wangu?
Unakuwa kwa dia kuja kutembele.
Sana kuja kwetu ashinda.
Kwetu si kwako.
Una the long holiday kwa nashinda api?
Kwao. Kwa kina simu hata.
Eh? What? Hakuna jibu ya mtu wapi likuwa na fanana.
Ukifanya nini kwetu?
Misi jui.
Beza zilo kwa nashinda kwenu man.
Fanya nini?
Unupendi wageni. Eh. Unajua wageni ni baraka. Ndio maana umelaniwa.
Unupendi wageni, wanaharibu peace. Mmoja anataka kukaa kwa mtaa nimevaa vest na very short shorts.
Kwani tujui kuona hivi ungesema ndio tungeshtuka kidogo.
Mika kwetu ingekuwa inakalika ningekuwa naitanga.
Kwani lada?
Kwani ni hell?
Simu unaniitanga.
Mara ngapi?
Alafu naenda uko tunaanza kuambia vile tuko na nywele kubwa.
Ah. Wa?
Wala kuna siku masaka ya mtona kuhuza na njimu nasuma makazi unikufuga nyuele. Niliangile tuyo kwenye kwa mbea unenda kinyozi kiasho.
Kazi ni kufuga nyuele. Wa yuko. Take heart. Tamili wali niangalia hivyo akasema. Hini umesho meamua.
Uyai.
As before. Sayi. Sikuwa nimechana hiyo siku anyway.
Juu yangu hadi at least hiyo kwa sababu nimechana. Nikiwa home nikiwa nimeachi league ni kubwa ina kazi juu yaje.
Just for chance wewe alafu unakaanga hivi mtaa umeparara tu unakaa.
Wanakuonanga. Kwa sababu
ndio ilikuwa inanibo.
Wanakuonanga tu like a thing.
Lakini mbona hiyo mtaa your boy hivyo. Juu nikitoka nje nitachana. Mimi ndio nilikuwa tunakosana na mzazi ati. Unajua nikiwa home sio ni haja ya kuchana ama.
Home. Home Mr. Nangi. Actually hadi napananga kiwa shaji.
Hiyo ndio wanakuonga nayo beef. Juu si nikitoka nga shule nilikuwa nimechana juu najua naenda kwao hiyo usiku. Sato. Anyway. So ni hiyo tu
wiki. Anyway. It's their place. Their rules. Hadi ukiwa mzazi najua yuko utakazi ya mtoto wako vibaya.
Mr. Mkazi.
Kwanza unaga na jabu dako alisema hivyo pia. Ati mimi wangu hata nifanya vile nani anifanyia.
Ai miaka.
Joshua alisema hivi.
Buda niko miaka mbao hii alipremeditate.
Ele come pa.
Na buda yake niko anaona beef flani underlying tu.
See the first ball.
By the way,
first word male.
Plus the only nigga, man. So una kapitia, my guy. Yo zuri sini mandume mbili, so.
Kwa? Lakini, jisi ni mandume mbili hivo.
Nakafunga. Sini miaka mbili ni kafunga hii story.
Ukafungi wapi?
Sini madi campus.
Unadhungi madu unaenda? Unaenda wapi?
Alafu? Tukwa daktari ustrike pale nje.
Unajua sisi, watu tumejipanga. Ndio by 30, tukwe tumemake it. Deni, sikiza.
Umejipanga aje?
Buda, tumekula njugu na wewe. Ulikuwa na jaba already? Hini ni unaongea?
Jaba yiku kwa tumbo, ya lukwa shali foundation.
Eh, manze. Una piga duza
utajia umu. Nimepata nguvu mpya kutaka kusoma.
Umepata nguvu mpya tangu 1.1?
Azi.
Una nguvu mpya kusoma? Your exams, sikio?
Achana exams. Eh, exams na mtandiki.
Before exams, ulikuwa na hiyo nguvu mpya?
The exam ilikuwa living life la vida
just,
loka.
Just like comrades in UN, thadia yangu.
Ndura kwa zile.
Thadia di ubata.
Thadia
for thadia na fothia di ubata. Uda. Isi ingine.
Wale kuna thadia tumepitana na ye hivi walaya amenipata hapo nini hapo gazibo na ngangana kushika kitu concept mbili tatu hivi. Ya mengia kani ya mea. Ini ile unit. Unit ilikuwa raisi man. Uda yu unit ndo ile ngumu. Yondo unit ngumu.
AMC. Imasomo. Hey. Sinika mi buda niko na exam next week. Nimekuwa nikisema ati nilikuwa nazo ati tujue tunaanza exam 19th iko mbali.
So utakuwa free 19th.
19th natoka kwanza niko na exam mbili. Asubuhi na jioni.
Exactly. So nikikupigia simu 19th.
19th April.
Chenione. What ufanye kitu nitakupigia.
Okay. Mimi nitashika simu yako.
Unakata kushika simu yangu. Ndio ukimada next week kingine ukije nani.
Wiki before end month, mid month.
Mimi na madam tiani. Buda ni Friday.
Uni ule that one unemployed friend on a Monday afternoon.
Amtanita hivyo.
Wewe unaita kitu hapo
tatizo. Amtanita hivyo.
Eh, ni wewe. Usikia anakata. Wewe ni mtu utakuwa tu casually umekaa upigie MC Tuesday. Buda unadu. Si ukuje hivi hadi Buda stado sio wewe kuna dume sema ukuje. Ah. Where do you get the money?
Mini real friend.
Lakini yukili ona
Tuesday. Tutusho hizi weza kubali.
Tuambile.
Tutusho. 19th unapiga sherehe like.
Sini end of same yangu. Yondo December yangu.
Labda unageuza kaa serikali na tujui.
Buda.
In Nairobi. Buda in Nairobi you learn to fear everything. In
Nairobi ni noma. Nimona.
What do?
Jirani yangu wamekuja na hudi mpya lakini. Najua na kanga tu kwa nyumba. Na ana laptop.
So if you need to have a dollar.
I see the forex ama kufija computer.
I feel like.
Easy ya kufija something else.
Anabofia.
Okay, hiyo ni story ya jaba. None of that is true.
Kama wewe ni jirani ya Simwata.
Tumata tupati wiki yako tafadhali.
Wiki yako imekotia. Nilikuwa nikifanya kazi. Ugonjwa kazi.
Kifadura.
Useless human being.
Okay, oops.
Kifika 30 ni bahati. Anyway,
na sio ati buda hizo ni bus tunge studio.
Hapana.
Tunaweza make it by your studio. Kwa studio zia ngoma sio
hapo. Bado ni studio ama atuwezi record hapa. Unataka auto tune.
Uko na padding, unaja sound itako everywhere.
Unataka auto tune.
Wow. Hey. Sasa ndio auto tune sound kaza transcribe. Yeah.
What?
Nini? Andelea bara. Mimi ni kwa kupitia idea.
Mimi naitwa Lane, napenda kuziseti. Nasoma gazeti.
Na sinanga madeni.
Eti.
Wewe. Mimi nakwambia.
Actually disappointed.
Na hivyo ndio tusha make it mimi na yuko man.
Imanze.
Unaona ngoma ikiblow anywhere.
Baa sana.
Hata Spotify itawa canceled before ifike.
Figa hata tu freestyleia.
Manze. Ana tufanyia ile duch. Duch.
Edi yetiga mefika finally.
Man,
hi. I'm tired of life guys.
Nyonge.
This is how.
Nyonga.
This is how I felt on Monday. Monday na ni jana.
This is how I'll be feeling next Friday and this is what I'll be feeling some Buddha. Years to come.
Jana nikilala.
I felt depressed.
I am.
Umetoka exam?
But your series nimetoka na maisha.
Oh, rada.
Ni
mabinti.
Mabinti wale.
Nairobi mpaka Mombasa.
Behind the scenes.
Yeah. Hey, mzee anakonga juu wala.
Mkitaka exclusives.
Hey.
Exclusives.
Yes, you ambi.
Mkitaka exclusives. Need to take kando.
Hii mambo ni kuongea Nairobi atuwezi kasiriki. Atuwezi kwa sana.
Ziko sana. Anyway,
rada nini na kukimbiza mbio?
Yes, si tuendele.
Sema nana amekuumiza. Nakwambia tunakatia hiki tupo tunaenda kumpiga bro.
Bana.
Uba ni ngapi hadi uko kwao?
Wewe, bum tulie.
Ngoja.
Bum tulie. Mimi siendi kupigwa. Kutenda hapa tunaenda kupigana.
Tunarudi kwa kupigwa bana.
Kama una mapata na jitu unasema
hivi. Iko nini?
Atipige umejaribu msamaha.
Bana, na baada ya vigo ulifanya ndio kumkasirisha.
Speaking of that, kuna siku flani hapo, tumeenda hapo, tulitoka Orchid. Tumetoka hivi Orchid. Orchid ni a lounge.
Ungewacha wenye wajui, tujue hao ndo sio Nairobi.
Tumetoka Orchid, napata hapo nje, mtu wa mayai zake zimeskata hapo chini. Kwa shanga, nimeendelea hapo, mlikuwa na party.
Mayai zimedunda.
Nivite ilianza, kuna msa likuwa fake kwa polisi. Kisa, akapigwa. Mtu wa mayai, lateral damage. Yeye kwapo, sadi medu. Yeye pia alipigwa pia, lakini. Nikaa nenda kuseparate, akaunganishwa hapo. Because, mina shanga, hii ni waste. Wame waste mayai.
Guy.
Mtu wa mayai kwapo, amehuzunika 3 a.m.
Alikuwa ameweka kwa ndoa ama kwa troli.
Yao ya kubebe hii ina kanga metallic hivi iko na glass nini.
Oh troli.
Eh hiyo.
Eh ni troli. Gai.
Kwa. So unajua mimi nimetoka hapo kwanza. Nilikuwa nimeva shades. Nikatoa shades ama zioni vizuri.
Hadi kiasi upige wase wewe nyinyi sirudi huko hizi ni mnanipea.
Maya isiko scatters zimekanyagwa.
Oh zimekanyagwa fuck.
Eh ndio si it was a tussle.
Nilikuwa ndani labda tu aligongwa zikadunda.
Acha hivyo.
Mimi nilikuwa niko nini?
Nilikuja hapo waoshe.
Nilikuwa nikuuliza usiongee tufanye hivi mbili utoe uzi
deli hare.
Rudi shere.
Ai kuhara.
I can tell you for free. That's not a good feeling.
Fuck, mse kwanza Sunday. Sunday nimekimbizwa na tumbo. Yes, and all I can say is kaa kili yako kwa exam.
Uzisi na exam.
All I can say is madem kama hivyo ndio cramps you feel or anything close to that. Ai nimewati. Buda ni tumbo lina nikimbiza hivyo.
Ilikushika.
Eh? Ai mimi hasalu professor.
Eh.
Hiyo ni inside joke yangu na yuko.
Mimi najua. Ulinielezea.
Yeah.
So mimi ndo mimi cut off.
Atakusha hapa tu nyuma ya tent
kwa ni nyaraka. Mimi cut off. Simuseme kama mimi cut off. Muone kama sita cut off kwa hii episode.
So guys,
okay.
Kulia kwangu kuna leni. Alafu mimi nikasema
ina card na huduma simota anaongea. Kiasi kama photo ni picha simota akismile.
Oh god. Well then, I think he even take a cover photo mzenu kwa Spotify.
Toke thige man.
Ni sawa. Sisi kata.
Ona alipasha itikia di kabla tumtaje.
No, no.
Sige viva. Hata kama
sikura mbaa. Ya mdu nika react.
Ni kwa ndi semu dumia chwani man. Maisha ni mbaa.
Unasema nita kama mtu sura mbaa. Yuko
pro. Na kwa ushe.
Sawa, mic 3.
Uzuri sinajua yako.
Ongea sasa.
Ati?
Ah, kwenda.
Mic ni nne hapa ndani.
We, nyetu. Wasi mwata ulikuwa endelea na wiki yako.
Mimi wiki yangu kwa ishabaliza. Mimi yangu imekuwa tu kazi, masomo na gonjo.
Mabinti.
Na gonjo.
Na mabinti Nairobi.
Edhigi unasoma PDF hadi saa hii.
Hadi mimi nilikuwa hivyo kwa mato wala.
Mato gani? Watu mkuja tukikula njugu na story.
Sile ilikuwa inaingia kare.
Oh. Ngoja ati.
Kuna leka mepeana takeaway kati ya mwisho tumlete siku ya paper yake.
Kwani umekoka kina Ted? Ah, sasa ilitolewa leki wa cut after exam ya mwisho. Mimi niko nje nasikia budo uko wapi? Mimi niko cut.
What?
Kwea.
Asiye ina bamba.
Nikwambia hiyo shule uko so confused.
Hiyo ina bamba yetu unganishwa.
Eh?
Unapata.
Ati exam na cut, unadunga moja hapo unadunga nyingine ibes.
First year. Hey, one
point. Leka na kupata nasi mbona kuzania gani cut ama exam mwalimu ni ya cut. Okay, endelea.
Ngori.
Watu walihata hiyo cut.
Exam.
Mm. Yo exam ni akili.
Hiyo first year watu wengi walihata hiyo cut, so akasema itarudi kila mse atarudia na exam pamoja na exam.
What the fuck?
Acha nikwambie. Mimi ningekuwa like mimi, nikuje nipate watu wamefanya jaja. Wenye tu alikuwa room, kila mtu 30. Nyo wengine nawekea 5.
Wao alikuwa tu madam fit. Wao madam.
Hiyo kitu sipo lakini.
But I think alisukwa sana.
Juu
mimi naweza sema kwa madini nini?
Juu kurudia cut hiyo kitu si fit. Sikwambia kuna switch nilifanya cut. Ya kwanza ilikuwa online. So of course mlifanya mambo. Watu waliambiwa wanaweza fanya retake. Waliambiwa 16. Buda niliona swali moja nikajambia hii ningepoa ningelia tu na nitoke.
Hii ilifanyikanga pia. Nimeiba yangu yote online of course. Siwezi danganya. ChatGPT everything. Yeye si elewi ChatGPT.
Of course, Simota anaongea nini? Hypothetically, Simota usoma.
This was back in Form 4. Simota is now a focused student.
Hadi labda anasema ya sio ya kumigia. Anawa mislead online. Uwezi kubali kumisleadiwa.
Content, ini ya content.
Unaga high school, watu walikuwa nenda kukaka ndoa chopi.
Buda.
Uwe mwenye najua vitu. Uwe msomi. Sami, pale yoye ni kinge hivi.
Wame kuzunguka.
Babe.
Yo sana ni tuna ndume.
Kama mjefanywe hivyo.
Ngoja na ndume.
Zina.
Pole. Ni
ndume.
Vivi.
Very weird.
Mimi ndo nasikia ni exam room.
Skeleni hapo. Babe.
Mimi kwa swali. Si nyinyi mnataka kuja graduation?
Like
bas ndio hakuna mwingi
fair.
Okay, tutakuja baadaye. Ni una texting budani ajisikia kuona daro leo au sijaltona graduation.
For the greater good.
Mimi by the way kitu tutafanya.
Tupata graduation to make man.
Itabidi yuko go lazima uvae.
Manze swadu ukiona dem rafiki yako tena anenyoa gari ya lecturer leo anataka mgraduate
pamoja.
No ma.
Mbona unaingia kwa gari yangu? Mimi ndio bodyguard. Sawa.
Hadi mimi nataka
Best yangu alikuwa.
Twende wote ama ni waseti.
Tulikuwa tunaongea na best yangu akaniuliza, yuko na kama watu wenye wa graduate wangekuwa naambia ngo lazima watokee. Yaani ni ile tu ya lazima ukue graduation. Wewe kama una graduate kwa graduate whatever. Si tenti ya kufeli ingekuwa ile tenti na bamba. Unakadi doba hapo chini.
Juu anarudi.
Unakaribia tent line unasikia anaanza kunuka kidogo bangi.
Backpacker zola anaambia.
Unasikia jamaa mara jamaa.
Buda.
Ati wewe mnito na depa. Mwambie sisi tunamuita.
kama anajua kubanja kuja
watu wakiambiwa simame, unaua na simama, mnajua wako soba.
Kila mtu ameva sheta
tenti ya kubamba.
Sasa hizi inajesha,
kwani wamekuja kudu hawataitwa mbele, lakini wameambiwa kuja,
wamevaa gown
eh
wa
hapo ndani kumechemka
hapo kunaweza hai.
Wale hapo wamezisha kwaya juu, unajua gown kidogo ni inakaanga na zile uniform za kwaya
eh.
Waanze kuimbia wakadinali hapo. Anyway, lakini lazima make it Manzi. Graduation leni na 30 pia
na 30
Manzi. Wale leni lazima make it to 30.
Tumepatia tips how to succeed by 30.
Fucking hell. Okay.
No jamaa, at this rate
unazitaka pia wase ni wa wise man. Sana sana simwata.
Eh?
Yeah.
He's closer to 30. Well then lazima ujuko wa wise kwenda huko.
Still. Yeah, yeah. Nasikia sikizo wanapenda watu wazee wazee, so yeah.
Nani yo?
Damn it.
Wewe.
Yego kwa script. Aiko kwa script mmnasa nje.
Wewe bana.
Ati nani yao ay.
Bana muulize maswali
kuna hizi bimza ati sijui umekatiwa na DM alafu sasa instead of like kusema thank you alafu ujaribu kumkatia una startup alafu sasa ati for example sasa DM kasa oh wow you're so handsome sasa alafu msio na jamaa anaangalia hivi anatoa tu gun
si ndio
no witnesses
no witnesses
hiki kitu benifanyia ni walimu wa correction after ushajibu swali the wrong way
what and bomb ati anapenda tu za nani and Abdulusi mota ameto bunduki man.
Bana mimi nakuua.
Ah thige. Wewe si utuambie umekwaje?
Tumekumiss. Na utuambie jina. You just need a name. Location tajitafutia.
Ah wewe mimi usiniite huko. Leni ni one man army.
Bas.
Yeah.
Muite. Mimi niko na Lena tent.
Tuseme.
Umesha kwa sura mbaya.
Nili okay. I am in the middle of making what
babies eh
good I'm studio
good
utajuaje
we are four men hapa hizi you know
2024
yeah ni end of
day what nigga
yes
that's even worse
yeah. Okay tusaidiani endelea
anyway nilikuwa katikati ya ku make academic comeback. Nikakuwa mgonjwa
Manchester.
Manchester ni only oh they are in their own world. Adiachana na watu. Ndi.
Mimi GGMU last weekend msee. Wenye walifunga Liverpool baya pili. Wala nilipiga nduri yomato waka nice. Ni kama ni wanashinda ule fano wa Man yule.
Or maybe alidhani zako zime nice.
Kama umechizi.
Budo na jioni league tumepewa hivyo mwana.
Anyway, continue. Wewe bunyamaza. For once I'm behind Arsenal. Usijinx.
Sawa niwaacha.
Safari leader ni tusi. Sasa kutusi bado mki. Okay, ndio.
Si leo tuko na Bayern.
Ni leo. Oh, yana mnapigwa.
Tige continue.
See, like niki. Okay. Was he jinx backwards?
Hapana.
Fuck.
Ni nilikuwa mgonjwa. I still am sick. Technically.
Pole.
Mimi huku niambia pole.
Mimi
huku niambia pole.
Hiyo ilikuwa ni expected mwata.
Kani muambia hivi bado ni
guy.
Guy. Niko hapa na wewe hadi ujaniambia pole.
Warning sick. Hey. You look healthy man.
He looks healthy.
Well,
we both look healthy.
You look healthy. Unajua when you know Black Beauty ama. Zile kuna jozi wanasimanga the darker the way say di ngoza
berry the sweeter the juice
wewe ni yako
tokata wa yako
eh zile simwata he's a black king man he's a dark king so kuna venye anaka healthy hadi wezi jua
let me go down to see if I can go for an up
question Roman 2 explain your answer Roman 1
like unajua simwata unajua mtu white akiwa pale unaweza ona simwata isikuwa unajua isikuwa pale
tigendelea
anyway nyingine umewe tu fikiria maisha alafu depression ika kick in
once
shida ni mingi hadi umesahau
si hadi nimesahau nimekumbuka
shida ni nyingi hadi anashikwa na depression
nilikuwa nimezisahau for some time alafu sasa zikaingia tu at once
mimi
niko na solution
hapana.
Mimi shida ya kwanza.
Tutafika
30. Njeleo.
What?
itafanyikia
watu wasumbuana na simu hata last episode. Unakumbuka? Okay, sawa. Anyway, yeah.
It's just foolish. I just kumbuka. Okay. So it's not foolish. Mwite foolish ukata kukujia usiku.
Damn. True love, true love.
Anyway.
Kula mani kuitia mohina.
What?
Ama kabuda.
Shit, I don't know. Na uzei wa hite kwa shere.
Tumeanza exams. I think imesema hivyo. Sija kula bado na exams. But I'm in the fight.
What? What is the kitu kama
hiyo? Two papers in na sioni kitu.
Nawezi kaa.
This is ni metaphorically.
Bro, ilikuwa figurative vile bwana. Wewe ni literally.
Wewe acha tigeendele.
Literally.
Oh my god.
Natural.
What set exam go? That's a true thing. And the left
hand. Oh god.
You're a sick person.
Oh god.
Very sick.
Yes, I'm sick.
Anyway, to finalize, all I can say is I cannot wait for this long holiday to start.
Una what exams lini?
Tunamaliza Friday.
Gani hii?
This.
Yes.
Ingekuwa next Friday ningekuita out.
Damn. Okay.
Ama una day from Friday.
Wacha nitaangalia calendar lafu ni kushow.
This Friday. Nafika birthday.
This Friday?
Yeah. Nafika birthday.
You are a bad boy.
Sangapi za kuitaka plus one?
Sangapi?
Eh, ngoja tuliongee hii mambo.
Sidi 4 ama 5?
4 ama 5.
Halafu ishi sangapi? Mpaka che. Usiku wa manane.
Tutaongea.
Yeah.
Hadi mimi niite.
Ndio ni end of same.
Men are dogs.
Lady.
You know liko initial plans one.
Space 20 birthday.
Hadi si tudwi.
Wewe uliniambia Z.
Wewe shut up.
Mimi ule niuliza.
Nilikuwa kukuuliza next.
Hey, yeah. So amefika after mimi.
Yeah, amesema analema na maisha. Wewe umesema unafanya kazi.
Backup.
Si smart unasema unafanya kazi mimi naona uko sorted.
Yeah.
Depression utoe wapi?
Mimi napeleka tigari.
Sikie poa.
Huni nduzi. Like si
fiji. Lady alikuwa one. Tiga akakuwa backup. So mimi backup wa tiga.
Actually, I didn't say anyone. Yeah, he mentioned he comes back and he's a kuja. I think he's a mulizwa.
Shit, so wewe pia mulizwa. Ni sawa.
Ni chaicho. Ni sawa. Simona atazaliwa tena, tutaenda.
Ni wafala.
Real.
Damn.
Wafala.
Yeah, I'm born again.
Oh my goodness.
Oh God.
Sipo kucheka.
Real.
Sipo kucheka, nisiyo.
Wewe Euclid, wewe unajitambia wiki yako, kama unachotambia.
Mimi nchamada tu. Mimi niko mtiani mbaya, mtiani mbili in. Mimi naona tu nisomezo zingine.
Mmoja simsemangi tu hata mtiani imeenda vizuri. Stay positive.
Simngoje ile siku ndanza exam tawasho.
Wewe tutakuwa tunakuona.
Walai.
Leo ndio unaona sababu zake akilala library.
Damn.
Sina nasoma.
Sina langi live. Muenda live kusikiza ngoma.
Even worse. Erulale.
Is actually a bit it's a crime to sleep. Unajua it's apparently the largest academic library in Eastern Africa.
Kwani unajiona hiyo?
Ni mko live?
Tatu.
Na unenanga gani?
Zote. Zikuna moja specifically post.
Moja na kuanga shift ya asubuhi hadi lunch nyingine. Sasa ndio. Kwani si hadi library ndaj security watu wanaiba vitabu uza.
Umeona the latest video ya Sue? Cook.
Eh? Guys, mwata kwenda.
Alikuwa anapika nini?
I'm sorry.
Alikuwa anapika nini?
I'm sorry.
Balls. Wait, geuza su.
Ngoja utani geuza su au utageuka su.
Atakugeuza su.
Pu. Sio kumje nilingwanga nikasema sufu, guy.
Wewe ni mlalo kweli.
Nilishout. Wewe Yusufu. Lingwani kasikia uchungu man.
Sasa yule aliyevia anatoka Iziolo. Walai niliisha.
Kutoka
Iziolo.
Yes, sababu hata ikuni sababu.
Watu warefu wa rib cage ziko nje. Oops. Pole.
Mara kwanza nilikuwa
nilicheka. lakini ukiangalia leni akayaji peria
akayaji peria
ni aka area
you did a layered this yenye imefanya leni
leni hizo leo hiyo
matako eh
unaweza google
chat
GPT hiyo
unasema chat GPT
chat GPT
ngodum sanasema chat
ni hao watu wili kwa yana masikio
walio utaitafuta umesema chat kwenda huko
Umejam
nimecatch.
Umecatch.
Eh.
Bas.
Damn.
Catch.
Aya.
Oops.
Wewe uko sawa?
Okay. Anyway, Kim. Leo nilikuwa nataka tufanye who said it 3.
Oh lord, I don't get to prepare.
Wow, 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 wow.
Eh.
Gori.
Gori.
Wow, wow.
I know it's 40 minutes in, but anyway.
Sitofanya quick kwani?
Lazima tufanye.
Quick quick manze.
Anyway.
Na hii sipo in a spill over.
Wewe bana, ungetupea hata
manze to revise.
Niliwapea warning, niliwambia
to revise.
Si alitwambia si last week ulimwambia lete na akasema
eh. Unasema unataka kusikiza my episodes ndio prepare.
Damn,
sio kisha tuambia.
Haya.
Lakini
kwani kuna kisonono?
Uliza. Uliza.
Muzi sikiza.
Umetoka
hapo sikiza. Anger.
For listeners, he just fucked his finger up.
Hasira haina hasara.
As Simota recovers, for those of you who might be listening to us for the first time, Who Said It is a game show, or a mini game show as I'd like to call it, where we have excerpts, as it is formally known in English, or extracts, formally known as by Euclid, where we take certain quotes which are controversial, stroke funny, stroke weird, which our hosts have said before,
or host or guest.
Actually both. Yeah, and we find out who said it. So, yeah, Simota is still recovering. So
yeah, still recovering, but he kitu uchungu.
What man?
Crazy.
Yeah. And you we need visuals. Money is from me after attraction.
Yeah. Oh god. Yeah, so our previous winners who said it to champion ilikuwa Simota.
One ilikuwa one ilikuwa mimi.
Yeah. One.
Nishaishinda who said it.
Who said it one. Nani? Ilikuwa Simota pekee.
No, I remember. All I can say
who said it
one.
Ni wewe na huyu.
Sasa.
Juna kumbuka see oh you they were in a tight race.
Yes.
But you eventually lost.
Who ya jai lose?
No, who said it one? I'm sure I was the top.
Oh, sorry.
Who said it one? Simota took the early lead. He lost terribly.
Call him Manchester United.
I just did a Man United on you guys.
Oh my.
Lakini Man U shida ni gani? Tata na Man U shida ya Chelsea ni nini? Ah, hadi nimejump.
So juwe bas.
Ndakuua.
Damn.
I do not advocate for anything like that.
Anyway, yeah, so technically saju ni nyinyi watatu venye mko washindi ndio mko
leo. Yeah, winners winners edition man.
Yeah, so mwenye atashinda hii ndio saa ata break the deadlock.
Mwenye atashinda hii unampeza maswali next time huko kwa race. Yako excluded.
Mwenye anashinda hii next ndiye anauliza maswali.
Fanya hivi.
No, who said it for
oh, God. Oh, yes, 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 yes.
Technically kwa hizi notes niko nazo niko na hadi 27 episode 27 so tukifika episode 27 I'll be part of the game to mwingine amyoki za maswali
sawa
the winner ndio sasa ata take over mantle ya
wa eh acha ni lose hiyo kazi si rahisi
inabamba imagine kusema tu line hii Lady 2
mimi nitachukulia random
alafu kila mtu anasema ni Lady na kumbe ilikuwa
Simota nikasa episode 1
nikasa hii ni mtu kupick niamo kupick hii line beans
okay
what is going on
who wants me to
desk mate wawili wanarushiana senzi wao pekee wanaweza elewa
relax even too much chemistry plus 100
said it's called chemistry
manze ataka tuli fail
what chemistry was not our friend
actually I passed chemistry more than I expected
KCC hizo zingine
alafu tuko
na house project
ora alipita KCC
sisi form 2 Kiswahili ungetuambia ati una possibility ya kupata A ama A minus
unda
we actually got those man
eh si eh See moderator alikuwa
eh. Yeah, she taught us.
Yeah.
Tulikuwa
tunakula tu kama mbogi. Jesus Christ.
Kuna siku moja okay, ya mwisho kabla uanze. I pulled one over her juu. Umadhe alisema kauja fanya kazi, fanya kume simama. Na ukisimama hakuna kubendu kiandika. Eh, wasana wana kazi hivi wanaandika nikafikiria. Nikatoa books kwa desk kile juu meza nikaanza kuandikia juu. Kila mdaro alinikopi.
Damn.
Najua alijambi aliona hivyo. Juu kwanza nilikuwa mbele. Angepewa chance. Ningekulwa na kwanza nilikuwa mbele.
Student.
Simo tadu nikumesimama. Hadi hukuelewa kazi acha na nyoko imaliza. Kuendelea.
I think you guys are going to be fine. Very few times just from Madaro. Very few.
Na tuhesabu kwenda cho.
Hizo.
Anyway, so
because I'm the shit.
We had reached episode 17.
Mm.
The last we said it too. So we'll start from episode 18 to episode 22. Episode 22 ndio ya mwisho. Ndio mtu asiseme episode 9 na haiko kwa
17 hadi
18 hadi
so
18
do you have a way to mark a number kisha itaja ama someone note them down?
Lazima mtu afanye hivyo.
Yeah, I'll do it.
Yeah. Haya. So napendanga kuanzia hapo, acha tuanze hapo sasa.
Eh. Acha nikombine kuchoche wale si moto ndo.
Mimi ndo uanza zote.
Bill, okay.
Acha simu anaanza kwako iza. Next time ataanza kwako.
Niko da right.
Next time. No, yeah, me notice. Ananzanga hapa. Wacha uanze bro.
Jumbe ukawa.
Said tu nilianza na Euclid to be fair.
Oh real. Sindio I was seated opposite him.
No, they lost. Anza the lady.
Unaongea Miss Jeko wa mwisho. Sije kwa mwisho kwa hiyo.
But still lost to me.
Sawa. Jenny, chagua a number between 94 and
124. Wa 123.
123.
Muna bo enye.
Wewe uko kwanza.
I know. Aya.
Ndio wewe pia lazima tukutese bana.
Na in my answer nafaa kujaza nini na nini to get full points.
You get a point for saying who said it and you get another point for saying the correct episode which it was said.
No umesema episode range ni?
Na nikiongeza the title
you need 3
points. Hapana.
22.
Yes.
Sawa nimeweka range. Sawa 123.
Who said?
Us.
Unaona nafanya.
Hebu rudia sorry.
Who said? Us. Unaona vile nafanya na mgawia nguvu za kiume.
You are sure.
5 4 3 2 1. Lenny.
Your guess.
Lenny. Lucky na kai kwa Lenny.
Simwata.
Lenny, okay.
Episode
it's
between 18 to 22.
It's 18
19
22.
Yeah. So out of you three ni mtu mmoja amepata point moja pekee na ni yuko amepata ya episode
na alisema yule ni yeye
hapana
that's what a lady say
kabahanye
ah kuka huyo one
so you can guess tunasema ngani guess wewe unataka tu
no I remember it was Simota I think he was imitating a pastor that's what came to mind
ush
na mga si alijua nakumbuka kichomio
vipi unajua alikuwa anambia mtu
unajua ni yote
unajua alikuwa na
kabahanye
alikuwa anambia nani
kinika alikuwa anasema tu like we were talking about nini shakaola
ngori
oh I know I remember ush ukumbukio vida
mimi nikasikwa
imitate
eh so there was that vida upasta mwenyewe alikuwa anasema anaongelesha kuku. Uda mina kwambia we need a one episode tafutizo mavida to analyze zote anyway Kenya we just simulation
really
anyway Euclid anyway. Keep track ya points zako man yeah. Ukiluzu so, kumbuka
100 next time moving forward nitasema one guest so haya Simwata tupe number katikati ya 94 na 124 na bo fuck ni bo sana
unajua ni list kwake
ukiambiwa hivyo ukumbukangi namba zinapotea nikasi uambiwe tell me about yourself kwa interview unaona nangu jijui
nilikuwa najua ako huko chini sasa lazima nibutese
mimi nakwanga handsome zi unacheka bro
hadi unajiamini
okay who said omusala umeacha bra wapi I can say she guessed.
Oh. Yeah, Leni.
Okay. Huh? You guess, huh? Leni.
Mimi.
I love to put it up on this water.
Simo water.
What the hell?
Ah, yeah. Episode?
18.
Mm-hmm. 18. Ah, yeah. So, kila mtu amepata point moja from your swali. So, it was episode 18.
Woo!
But mwenye alisema ni Shilibwa.
Lakini yenyewe manze mnaambia jelo. Mnaambia jelo ya hivyo by the way.
So ni 112.
Yeah.
Yeah. Simsome ma bro.
Wando kuna mdiani.
Isho ya uko focus in life.
Msikwe hivyo. Msikwe hivyo.
Yuko?
100.
Nice. Who said...
Naomi anga sini wafani. Sini wafani.
Ni mwangalia sentence nikangalia mwenye amesema. I just said this is wow. Who good. Said mm. Si mimi niliwaambia niko face flani ya kupaka Vaseline.
Squinje.
Niko face flani ya kupaka Vaseline. Hey, Simuata.
What the hell? Where is Simuata?
Episode 20.
19.
23.
You can't be saved.
As I had mentioned earlier, it's between episode 18 and 22.
This
anyway, Rudy imeisha hivyo.
Mimi naenda hivyo.
How did you say 22 kapita kwa kili? So
he's a man. It was Simwata.
Woo!
And it was episode 18.
Yeah. Dog, dog, dog.
Okay, okay.
So
okay,
kuna ngapi?
Yes, okay, 3.
Mimi niko na 2.
Yeah.
Simwata kuna 1.
Yeah. Mm.
Niko na 2.
2 2 3.
Yeah, alijisema. Oh. Yeah, so yeah.
Idiot.
Ah, yeah.
Haters don't hate.
None of your guess.
Mimi.
Mm.
A number between
94 and 124. 95. No. I've refused.
Sawa.
Sawa, <He's boring
laughs> 96. What's the kata hiyo? Sawa. 11. On God, I'll just fikiria my number sahi. 110.
Sawa. Aya. Who said who said wekelea mguu yako over?
What?
Ati nini?
Ati nini?
Wekelea mguu yako over.
Si guest.
Ah, si guest.
Damn it.
Wekelea mguu yako over.
Wekelea mguu yako over.
Mm. Hey.
Wekelea mguu yako over, sawa.
Aya. Tunzi hapa.
Siat. Wekelea mguu yako over. Yuko.
Engori.
Wewe.
Okay.
Leni.
Aha.
Your range episode then ilikuwa.
Episode
19.
Mhm.
19.
21. Aya, so hakuna mtu amepata point hapo.
Ai.
Ai.
So ilikuanga Kelly.
Nani umkumbuka? Oh, si Kelly mgeni
kwanga host.
Si alikuwa episode 19.
Ilikuwa episode 20.
Nani mesema 21? Mwana bila mefanya.
Nani lijua? Wekelea mguu over.
Wekelea mguu over.
Akumbuka yu episode.
Kwa tu kujoni ile watu walikuwa naongea, wanaongea, alafu kuna ile sudden silence. Wekelea mguu yako over. I'm like...
Over diba.
Aya. Simwata, choose number.
Like,
is it 94?
And
124.
96. No. Enyewe nini? Another one. Hadi wewe, 120 jatazwa.
120.
So.
Utaki turudi 90s, tutarudi 90s.
Na tutakatalia hapo.
Allah.
Na utatuma kiwani. Siku rahisi man.
Aya. Who said? Oh God. Hadi na tense kusema.
Sema.
Let's go sema.
Sema.
Said, oh Lord. And I quote, skilo mi pum pum.
Guest ama one of us.
Guest.
Skilo?
Skilo mi pum pum.
Sawa. Euclid dancer.
Ni guest.
Dead.
Okay. Episode.
Episode
22.
Sounds like a 19th. Talk Spotify. Talk Spotify. Wewe.
You must have been texting.
Ala kutak Spotify. Scroll. You must have been texting. You must have cheat, man.
Where's cheat?
Mesema, that sounds like an 19 thing to say.
22. Haya, so huyo alikuwa clouds.
Eh? What?
Clouds.
And yeah, that's such a clouds thing to say.
Yes.
Yeah, okay.
Wait, Ted, where?
Episode?
Ilikuwa episode
21. Maybe episode 22, so there's a round off.
No.
Tumehata hizo ni mbili na roo.
Sawa.
Sawa.
Go at the episode
22.
Fuck.
Oh sorry, 21.
Oh, nilikuwa ni juu.
Sorry.
Wewe,
nilikuwa ngoja tu. Ndio. Nani aja? Guess
107.
Very nice. Vitu kai hizo. 98. Mumbo. Any? Umesema wano?
7.
Wano 7, haya. Life support. Oh, who said life support? What? Oh, life support. Yeye na huyo jamaa ni kama siblings.
Eh?
Yana sound ka ba.
Wala.
Mwenye nimeandika inakaa weird, but anyway, who said life support? Yeye na huyo jamani kama Leni. Siblings. Uh-huh. Sema Leni. Uh-huh.
Life support huyo jamani. Simuata.
Uh-huh.
Tige.
Okay.
Reaction, yeah.
Apo unajuanga kwa korong.
Afai kui give away.
Unajuanga kwa korong.
Zizi. Ade kimeke expression ni sawa. You might, you could be right, you could be wrong.
Lakini
so, we assume ke unataka.
Yeah, wrong anasuma vibaya.
Okay.
Yeah, okay.
So, labda dia anashangaa alisema je kitu kaa hiyo.
Is that so outlandish?
Okay, let me just put this out there, hiyo jaka kwa nikali.
Thanks. Episode.
Episode 20.
Episode 2.
20.
Aya. So, mwenye alisema hivyo ni Simwata.
Yeah!
Na ilikuwa episode 19.
Fuck!
Umesema Simwata?
Eh. Na na hata episode 2 hivi. Siezi okay, ni swali Simwata uza stories za tena.
Yeah.
Okay. Okay. What's the episode?
19.
This is my 20.
How did you got 20?
Bao.
Mbao.
Simwata is in the same.
So 2-3-3.
Hata mina shanga.
Make me see Vanka. Eh, tumetena yuko.
Eh, ushafika.
90 plus.
Tem niende sasa.
Aya, Leni, choose a number.
A number? 108.
Nuko serious?
Yeah.
Kwambi chobu
ingini.
Kwambi chobu.
95.
Thank you.
Kwani unataka aje?
Ikuwe random. Si ati mnafuata hivi list.
Kitu kitaka hiyo ndo random yangu.
I'm stuck. Hiyo ndo game master.
Hiyo ndo random yako.
Eno kalie mko.
Ji Monopoly mbona just fanya hivi ju Monopoly amesema what the hell?
Sasa game.
Okay.
Nimesema namba 90.
95.
90. Said,
sauti nyororo lakini jina indigenous. Tuanzie hapa.
Guy.
Sauti nyororo lakini jina indigenous.
Leni.
It was me.
Aya, episode
Eh?
episode.
Si umesana zenge Spotify like is taibia.
Ah wewe nini?
I can know by looking at it.
No. Stupid. Yeah. Zima
simu.
Yangu ndio iko hapa kando nimezima.
Yangu ina charge.
Sawa, lakini ukiluzu kifanye hivyo nitakucheka.
Sawa, yenyi mcheke Miss Jali.
Haraka basi.
No waste time bana. Buda rakisha.
Relax.
So guess tu kwani?
18.
Mhm.
19.
18.
Aya, so yes, it was Lenny. Na ilikuwa episode 18.
Woo, ndo hiyo.
Then it just stand out. Okay, what did we find a point moja so? Ni sawa.
Uko na ngapi?
Na nikisema mwa nilikuwa naambia naweza ongeza point.
Sawa.
Hapana.
Yuko?
Ah.
Mwanza kula githeri, utakula mawe.
Ngori.
So yuko say tuko 5-5-5.
Eh. 5-53.
Oh yeah. Ukoshwa nikisema mwenye niliambia sitaongezewa point.
Hadi niliuliza kama nikisema ni title naongezewa point.
Usiwe anakata na max huyu.
Nikwambia ni the number of words tulisema hiyo episode. Uwezi niongezea point?
Hiyo nitakuongezea.
Sawa.
Utajua wapi?
Eh, 1
bana.
Ngaribu.
Ngoja niko.
Afike mali uko sema script
1003.
Hii jina moja ama ni mbili? Shit.
Ah, so tuko 553. Yeah.
Nipe number. Between 94 and 124. Thank you. What the hell? Ni guest. Alisema.
Yeah, my guest, bana.
Who said? Siko number tena.
Ni my guest.
Hapana.
Iko locked in.
Who said? Ni mapenzi tight kama kifuniko ya gas. I will let you say who said it na mwenye alikuwa naambia. Na episode.
Wow.
Teacher.
Doesn't guess.
Teacher. Wewe unakaa unajua. Tuanze hapa.
How can you vote a win in reverse psychology? Damn it. Once Ted, me I'm rooting for you. Ted.
Brad.
Sorry.
Mtaacha kuniangalia uso basi. Hebu ni patient kwanza
divine.
Usiniangalie macho.
Heri tu jibu kwa umefunga macho usione kile kingine hapa. Hey. Aleni tuambie.
Wow.
Jiseme.
Mapenzi tete kama kifuniko ya gas.
Jiseme.
Si mimi. Na najaribu kufikiria nimeona hizo episodes nime narrow down guest.
Keep in mind nimesema guest.
Eh, si nimesema guest.
So si Leni.
Sasa si mimi namjua tu kwani.
Eh, so ka, ni guest kuna chance. Ngoja, Book of Reese ilikuwa episode
ilienda hiyo
13. Sawa. So hao wenye nimefikiria nime rule out. Kuna chance, slight chance. Going off the nini ilikuwa Bijou.
Okay. Aha. Bijou alikuwa na usijali.
Crazy.
Ni guest.
Crazy.
Anyway, alikuwa anaambia nani? Mwenye alikuwa anaambiwa ni host. Wacha niseme hivyo. Eh, si moto? Yes, teacher. Yes. Yes, student.
Yes, you. Yeah, the black one in the back.
Guys.
Wapenzi chat kama kifuniko ya gas. Kelly.
De. Okay.
Eh, bado fai kuna.
Alikuwa anaambia.
Wewe?
Mbona mlisa tu wewe?
Guys,
nauliza kama ana lock
na. Mzee wako so disrespectful man. Kwenda huko man.
Sawa, nilikuwa nasema hivyo.
Moja hadi mimi nitapata.
Mtu wako tumebebe.
Ndio.
Siku moja man. Na nuna kwa divino utaninoki.
Alikuwa anaambia.
Hadi huko Spotify.
Ha? Episode? Ah, tumeanza sana hapa. Episode 22.
Okay.
19 20 20.
Yes. So umesema
18. Nimesema 19. Nimebant vibaya.
Nimesema 19.
Umesema? Oh.
Nimesema 22.
Oh yeah.
Nimebant vibaya.
So the person who said this was Alvin's.
I dead bwana wewe kwenda.
Kwanza bishwe ni kisi.
Nimeacha ku guest head.
Yangu ilikuwa mbali.
Alikuwa na episode ilikuwa episode 20 na alikuwa ananiambia mimi.
Ai!
Bora ndio api.
Usimwagi.
Hizo ni mbili.
Eh.
Sawa. Huko sasa ni ngapi? Tatu.
Hadi nimerealize shit as isaidi.
Sawa.
Na mikizo expressions.
Wewe kwanza sasa ni wazi.
Nilisema naambia figa niko na figa ki.
Unajua? The reason
umepata zote mbili.
Eh.
Shit. So 7.
Mnasema guest amekuja once.
Nayo once ishapita. So ndio ilikuwa naisha but ndio ni sawa.
So unajua hiyo ni mad na guess.
Okay, sawa.
Mimi ni John Figa naambiwa guess.
3. Mimi bado niko tu hapo.
Mimi John Figa naambiwa. Kwa nini hamkujua?
Nadhani atafika mbali.
Unanile matuli na mbili kata kuweka gear au ni wewe?
Haya. Guess, guess.
Number. Mimi sasa usinisumbue. Mimi hizi ndio nini? 121.
Thank you. Okay. Aha. Who said Lenny identifies as a Rubik's cube?
Yo episode najua sikuwa.
3 2 1
Shilibwa.
Mhm.
Shilibwa. Mhm. Ai Shilibwa na copy yo sikuwa.
Ah episode Lenny.
Eh?
Episode Mbona sasa tutaanza kuban simu hapo hivi.
20.
20?
18.
18? 21.
Ah, yeah. Shit, tulikuwa hivi.
So, the person who said this was the game master himself, ni mimi.
Eh?
Yeah, yeah. Yes, ni mimi nilisema hivyo.
Na ningejua ningelea tuma thige tu ingekuwa yeye moja.
Si ungesema Ted?
Eh, na ilikuwa episode 21.
Sana mpaka point. Unajua nimebanti yote. Baa sana.
Ni yuko.
Kupia na boo.
Hadi ya sinali ilianzi wala season.
Yeah.
Hii season tuna.
Manu.
Ilianzi hivyo game
chance. Tote ilianzi hivyo. Ted on a Ted.
Ted man.
Na huu umetoka kukunini. Guess. Anyway. Guess number between 94 and
129.
99. Okay. Hii najua mtajua immediately. Italandi hivi tu mtasema tu.
Aleni sipo.
Aya. So who said... Lakini saa uzuri ilikuwa asubuhi na unajua mimi ujispread duba just saying. Who said? Lakini saa uzuri ilikuwa asubuhi na unajua mimi ujispread duba just saying.
Duba.
Ah, yeah. Yeah.
Who the fuck is duba?
Twende.
Haya, tuanze hapa.
Before you
tuanze hapa.
Mwata tuambie rasta.
Everyday kitu
tena. Yes, we just guest.
Everyday kitu tena.
Lakini saa uzuri ilikuwa asubuhi na unajua mimi hujispread duba just saying.
Leni.
Leni.
Leni ndiye anataka kusema duba.
Mimi.
Ni ndiye anataka kusema duba.
Episode
18.
Aya. Kuna watu wawili wamefunga 2 pointer.
Woo, ni sisi.
Yeah. So ilikuwa Leni, ilikuwa episode 18.
Uko na 9, uko na 9 niko na 7.
7 umetoa wapi bro?
Si nilikuwa 5 plus 2.
Pole.
Wow.
Okay. Iko ile delay alikuwa anasema anapitana na watu kama watu wananusa.
Oh.
Oh my. Haya. Uko a new
smarter.
Eh.
Pe number.
108. 108. Hero 108. Kuna msalikuwa na watch Hero 108? No? Just me? Okay.
This is rich kids, bro.
Shit. Yeah. Aha. So, who said, unamuka hivi, tiris? Ah, shere kubwa sana.
Mabrozi. Mabrozi. Hini, man.
Mishi mwana finisha Loki nansa. Eh, sere kubwa sana.
Let's stretch duba ama.
Usedit five ndo hiyo. Rada. What's happening?
Rada mko.
Tayendea.
Anyway. Kwani umecram maswali?
Nimecram jibu hiyo moja.
Jana simu ina moto.
So nitumie hizo maswali niulize.
Real.
Bana. So tuanzie hapa.
Si ni huyu bwana. Tumeingia
zaidi. Unamkatili.
Tuanze
majibu.
Ni host, ni host ama guest?
Si guest.
Ah, oh, damn it. Nilikoku sema Ted.
Ted, you're not part of us. Rokupenda man.
Okay, so ni host. Unamka, unaona tiri?
Sherehe kubwa sana.
Sherehe kubwa sana.
Unamka hivi, unaona tiri?
I'm going for Thige.
Ay, mi, I'll say Simuata.
Hey, man.
Aya. Episode?
Episode.
Bob ndiye anazungumza huko.
Zuni
Leni. 19.
Tuanguke wote basi. Kwenda. Husi anaenda anafungua simu.
Simote has very good battle IQ. Kwa that ni socket. Crazy anyway. Simote has very big IQ juu amekubali kufuata the crowd this time. Amepata at least point moja. Yes. Wewe mwenye umesema ni mimi nimesema. Wewe mwenye
umesema. Ni nani?
In all fairness. In all fairness. Nilikuwa kusema nani?
Yeye alisema.
Nilikuwa nataka kusema.
Alisema, alikuwa anasema ni mimi.
Yuko you lack manners. You are immoral.
Mimi. Mimi nikamwambia mtu hivyo.
Tulikuwa tunaongea kuhusu like
mimi.
Deny.
About like Thomas. Kama ungeamka siku moja like ukiwa dem.
Damn it.
Yeah. But that's
I'm not wrong though.
Dem kivi.
Yeah, jere kubwa sana. But that's such a smart thing to say.
Yes, ile yangu wenyewe. Yes, ile yangu.
Out of pocket, not vulgar.
Lakini si uongo namka kademu.
Onasha isema.
You have a big black chest. Shut it.
Zi, namka kademu.
Bro, ulikuwa ulizadi jinsi. Wewe so.
Hey, good.
So kila mtu amepata point moja. Ulikuwa na?
Nilikuwa na 4, sasa niko na 5.
4 ilitoka wapi?
Sasa nilipata moja.
Mimi niko na 8. Wewe uko na 10.
5 na 8. Na complain umejiongezea moja. Eh? Una complain umejiongezea moja. Wako still like ya za head. Watu wabaya.
Kama serikali Napoli get poor.
Champion lazima you know ata Roman Reigns moja champion tunanga pressure we are used to this inakonga the last quarter ndio si ushinda
all right
really what was up pupa ali man you
really
ngoje uone
haya
okay you could younger
ni nani umetoka ku guess number
mimi mwanje
oh yeah Leni guess a number between 94 and 124
wa
guess number zero rocket science.
Unajua kia mbivu una realize ndio hii number.
See, ni tunaangalia number wait charge.
Can I say that please? Zii nilianza na 123.
Hapana.
Is 124?
Ni sawa nimesema.
Eh 124 basi.
Nimesema mwenye una text akupendi so.
Naandika namba zako kichwa refu
wewe. Nimeona ni text.
Crazy.
Bado umpendi.
Aise man.
Anyway, who said me support every bad thing in this world?
The devil incarnate. Devil from Gatodo.
Haya, tupea jina ya huyo
devil. Simwata.
Yuko?
Simwata.
Hizi wa shetani. But then they're not proud. But deep down, nashukuni yuko, but nitasema Simwata.
Mimi.
Episode?
Lakini pila kade.
22.
Fuka mpono wedi hivi tena. 20.
21.
21.
Listen, ah, yeah.
Good idea. So yes, you are right. Ni Simwata. Episode 22. Yeah.
2 points.
Yeah.
So mini kana sasa hivi kana 9 wako na 12 idiots.
Kuna
6. Ndio I'm quickin kwa darasa.
Ni sawa, lakini exams zisha kudinya.
Eh wallahi.
Always kitty.
114, 112, 112, 112.
Wow. That's crazy.
That's crazy. You know what Zama
said? Who said nikiambia fige kitambi yake inaanzia kwa magoti hata feel kitu.
Unajua nani unachanga tu?
Guy.
It's Maya.
Guy.
Mimi nilianza ku guess. Mnajua vipi ni weird kuona hizi vitu na ni mimi niliandika as in
exactly. Mimi ni kama ndo naandika kuna vitu singeandika.
As in mimi nafishtuka.
Unajua dile.
What?
See. Okay, I wanted this to be here. Ni ati niliandika kitambo sana. So ni ile tu ni naifungua tu leo. So naona tu
Arudia.
Sirudi.
Atuwe sema, sikiambia pige. Chafi naweza kwa magoti. Shit.
It's either me or Shilibwa. Ju really, really, oh really, oh kudisingi. But yes, kwa Shilibwa. No, let me cook. So,
eh?
Na mimi najua mimi niko na roho nzuri.
Right. Hey,
it's me.
Ile pepper pale ni white.
It's me. It's me. Either me or Shilibwa, but I'll go with me.
Euclid.
Simwata. Spotify.
Simwata.
Simwata.
Aya, episode.
Ngori, merudi mbio. 21.
21? Ah, 20. 20. Anya, wezi. Kwanza unanuka mdomo. Wewe ulikataa di kuchange.
Nesa wa 20?
I'd say 20. Esi kuwa 20.
Lakini mtu alikwambia hivyo. Kwambia viti.
Asi sikuwa 20 nimejitaja. What the hell?
Apana ni wewe mangai. Just to be clear, ni huyu solo wana ni DC podcast.
Walai.
Ni huyu solo.
Walai.
Na kumwe
nina kaa. Nina kaa saa yenye kila mtu anatupa tu vitu.
Ni huyu nina ulikuwa naenda gym. Na kumbuka. Alikuwa naenda gym lakini alirudi kitambi kuko chini.
Episode number. Ilikuwa episode 20.
Sindiyo nili.
Sawa. Sasa niko na 10 huko na.
8. Na kuja.
Uko na?
13.
Ah, just 3 ahead.
Ni simota.
One 109.
Mtanichukia for this one.
Nakuchukia already.
Who said?
Acha.
Walai.
Acha.
Hiyo ni nini?
Acha.
Ndio maana nimekuambia tunakuchukia already.
Si guest.
Mse anasikiza episode alafu anasikia. Ndio hiyo.
Say you look for Kenya inatubamba tukiwa mbogi.
Wewe sio ile ya tubamba aje.
Tunana kana check hapa.
In context.
Oh.
Yote silikuwa.
Ndio kwa tena kwa tena na lazima tucheke. Tuambie zii, wewe ndio mnoma hapa.
Mbona unasema namba?
Bado sijasema kitu.
Hadi mimi.
Unasema namba. Zii, yani ndo akaukachago hiyo ni question number.
109. Nani likuwa ishi kitago hiyo namba.
Haya.
I guess. Shilibwa.
Bono Berian.
Nilikwambia. Ukiwa correct, wezi jua. Ukiwa wrong.
Unajua. Uze ni idiot. Kwenda unza na kaka yuko.
What? Skipped by uko. Skipped by uko. Ebu, umesema nani?
Shilibwa.
Shilibwa, umbwa. Ndiyo manda dingi.
Umesema shari yo is the wrong
one.
Hey,
smart.
Wewe.
Kelly.
Najua nzimota alisemia shit.
Episode
20.
19.
Just to be unique. 22.
So ilikuwa Kelly. Ilikuwa
Kelly. Nimesema Kelly.
Ilikuwa na sound Kelly.
Eh.
Upi usema M nyingi.
Na wewe umesema pia M.
Good. Number.
Ilikuwa episode 19.
Let me remember points gapi hapo.
Uko na ngapi sasa hivi?
Sasa hivi niko na 9. Uko na?
Fuck, niko na 10.
Niko na 10. Oh, 10. Oops.
Aya, aya.
The reason bonus says like feature expression yangu is when yani ni worlds apart yani haiwezi make
your time
clean
your time
mimi kwa undia
ni kama
alikuwa anakuja kwa guest
nika nikuulize at you your favorite restaurant
sikio m
eh
alafu uanze m izikifuatana
si ati inaitwa mm
spacing.
Labda ni yetu hivyo man. Support business.
Simone nyameza. Because so sure, hadi after hiyo, the next two line ilikuwa ati unapatia Simone kazi nyingi ya kuedit.
Yes, ilikuwa kitu kama hiyo.
Hapa tukama tulimtusi.
Real.
Ilikuwa boss actually, you know.
Len tupe number.
Number. 111.
Zuri cha sema number.
By the way,
who said?
Yeah. Wasichana walikukataa ama wewe ni sura mbaya tu?
Mwenye alikuwa anaambiwa hivyo.
Unashuku ni ulikuwa unaambiwa bro. Eh,
bro. Mwenye alisema ama mwenye alikuwa anaambiwa?
Alisema.
Naweza sema mimi.
Uh-huh.
I think
it can either, it can be the either of us.
I need you to pick one.
Ebu enda kwake nifikirie.
Ah, hakuna kusikia.
Okay, oops, oops.
I'd say me.
Uh-huh.
Umesema si guest.
Si guest.
Simonje.
Simonje. Uh-huh. Episode
20.
20? 20, tuanguke wote.
20. So hapa tuone nani anapata hii wengi.
Aya, so, kuna wenye, saa juu umechagua the same episode, umepata the right episode, ilikuwa episode 20.
At least kwa 11, man.
Ni simu hata.
Fuck.
Hey. Wewe mwenye una DM unaambia na mtu hivyo aje?
Ni yeye ndiye aliambia ifanye. Nimepata zote.
Eh, 2 points.
Yeah.
Ouch.
Twende, twende.
Lady, uko na 11. Tumetai.
Takwe. Seti kwa ndumbo.
Haya, haya. Si bota guess.
My turn.
Si ni huyu.
Oh, oh. Hadi mnaje.
97.
7. Zuri namba gani unachagua?
Ai, ai. Who said nitamweka ngoto ya katikati ya kichwa na nimpake blue seal kwa macho?
Mpake nini?
Blue seal.
Yo, blue nini? Seal. What the hell is blue seal? Blue seal nini?
That's our exact reaction. Whoever said it said.
Hey, you said it.
Napiga ngoto?
Nitakupiga ngoto katikati ya
kichwa. Nitakupiga.
Nitamweka, sorry. Oh. Nitamweka ngoto katikati ya kichwa.
Alafu nipunike
blue seal. Na nimpake blue seal kwa macho.
Wow. The guest. Hizi nini mnasema ma bro? Nini mnasema ma bro?
That can't be a guest.
Itaka lady.
Hizi nini mnasema ma bro?
Blue seal. Lady.
Tuende kazi.
Aha, lady.
Blue seal. Simwata.
Ngoto katikati ni mpake blue seal.
Zi, shida ni, that statement inakekona two parts. Iyo ngoto ni mimi yo blue seal nzimuata haiki. Ndiyo mani kwa konfite.
Wase, muna jo blue seal nini?
Adimi!
Muna jo blue seal nini?
Hakuna mtu anajua.
Simuata.
Wait, Vaseline blue seal.
Eh, hey, yo tu, ndiyo mani asimile takuwa wewe.
Aya, episode
18.
18?
19.
18.
Adi isi lazima niangalia ni kijana.
Ngoja kushu. Ndiasi wote ni nini?
Ni episode 18.
Tumepata moja.
Ndio baba tunatai bado.
Crazy. That's crazy.
Umepata?
Umepata ya si nimesema wewe ndio umesema hagai.
Episode
episode 19 ni sana 19.
Ndio copy tu. Kuna 2 points. Eh but what?
Ukisikia ya violence.
Ukisikia ni leni kuombea
bado. Yango tukata kile
yangu na leni ni ngumu. Kujua huu mtu difficult.
Zaki zukuje in English.
English vitu ziko
sophisticated.
Mimi nilidhani na jwanga zangu.
But let's just say you go.
Mr. Mangi vitu out of pocket.
Okay.
Acha na tiris tulia.
You know the answer. You know the answer.
Yako ni mmoja lakini
it was a theoretical question. Simata tupe
number.
Tulisha sema 120.
Yep.
Tulisha sema?
Yeah.
118?
Hapana.
Mbona wanze kucheka hivyo?
Jamani.
Oh my God. Who said? Oh my God. Who said, mi nilisikia Buddha alidishiwa haga na pigs, so mi sijui.
Yeah, iko na few, iko na chosen few.
You guest.
Si guest.
My bro.
Can't be guest.
Host.
Tuanzie hapo kwa yuko.
Kwani kumisiti kwa rasa.
Irudie, irudie. Irudie please.
Mimi nilisikia Buddha alidishiwa haga na pig, so mimi sijui.
Koi leni.
This bitch nigga.
What? Is this better two answers?
Hapana.
Eh, nitakufanya mimi.
Sawa. Episode
21. 19. 21. Fakini watu mnasema episodes.
Leni ndo ameshika simu. Wakisema kwanza walai.
Bas, next nasema episode 1.
Sia lalika namba.
Yeah. Aya, so, the person who said it was in fact Simwata.
Woo!
Yes, na ilikuwa episode 21.
Woo!
Nice.
2 points.
Yeah.
Uwe sema nani?
Simwata. Mwongeza moja.
Jamani, hadi sikumbukie previous.
Exactly.
Tulikuwa na 12.
13.
Oh, 13. So 14, 15.
Mimi niko na 20.
Mm. Ah, yeye kwenda huko hiyo nini?
Nimengoja mniulize. Kwanza hata nitaka mniulize last round ilikuwa na 19.
Nimengoja
mniulize.
Alikuwa kaji tu hapa sasa hivi kiwa
ndani. Nimesonga na 2 saa fulani hapo.
2?
2 tena. Haya. Discrepancy just don't know the one.
So I'll be the last two things to mniulize.
Your second last.
Unataka nseme gani? Unataka nseme gani?
97.
97 ilikuwa gani?
Unataka nseme gani?
Tutulie.
Ya kuweka ngoto katikati.
Zizi, unataka nseme namba gani?
111.
Unataka nseme points ngapi?
Nataka tu confirm. Kama hiyo 20 ni legit ama umekuwa Man City.
Ngoja sisi tuko na 14.
To be fair, hizo alipata 4 clean.
By the okay, ka umesema uko na 14 mimi kwa 15. Basi 20 is so possible. Mm. Siungepita 21, siunge
nilingoja mniulize senye mlikuwa na 13 alikuwa na 19.
Lakini usijali bado ushindi.
Tupe number.
Crazy. 104.
Kuna gift.
Do you know you've skipped me entirely?
Usijali. Ah, itarudi. Wewe sema itarudi. Itarudi wewe tu.
Anyway. Sawa, it's okay. Bado utasema it's okay.
Na umesema namba, umesema namba? Umesema
104. Who said unakula reason hadi unanyamba boss?
Bro, I think I'm going to ask for the last time today. We only guest. Emma, bro.
Guess they call us among them to so out of pocket.
You need to say Emma, bro. Sawa. Hadi ebu rudia.
Unakula reason hadi unanyamba boss.
Aya, tuende kazi.
Wait.
Nakula reason hadi unanyamba.
Mimi niko na request simwata. Mguess ni nani alinyamba.
Alafu tu vipi na ukipata.
Guess jali.
Ni guess jali nyamba.
Unajua msharibu hii yote mkiongelea.
Jesus, atuharibu.
Mzee unasikia kunyamba guess.
Ah, waize, wewe sema wewe twende. Hadi labda hadi.
Hapo waze ku guess. Jali alisema hiyo.
Yaka yuko.
Eh? Si mwata.
Leni.
Ha, hii sasa ni noma.
Episode.
Unakula reason hadi unanyamba. Siezi jua, I can't know.
Dujon?
22.
Yeah.
Siezi change either way.
My lord.
Unakula reason hadi unanyamba.
So, the person who said this was none other than the boy.
You glitter.
Ah! Ni nakayuko.
Niliambia mtu hivyo.
Haya.
Niliambia mtu hivyo mimi.
Nitakupea context. Tulikuwa tumekaa mimi wewe na huyu person X.
Ah!
Person X akatoa silent killer.
Oh!
Ulikuwa unakula creeps. Unakula creeps unasikia tu. Tani kabili tu usebe.
Unakula creeps unaingia.
Haya. Tunafanya hivyo by the way. Tuache.
Na tuache basi.
Atasema jina?
Eh, wewe tuendelee. Hakuna haja. Hakuna haja.
Okay.
Mimi sijui nani.
Hakuna haja.
Hebu sema episode nani amepata?
Yeah, episode.
Ilikuwa episode 18.
So nimepata point moja.
Tumepata point moja.
This is over Euclid.
Sawa. Msijapata yote juu mmesema simwata na episode 22. Eh. Kini kiangalia eti naweza jua nani.
Leni.
Mbona niambie mtu hivyo?
You're the devil. Unakula
reason has 105 been said.
Sinu unafaa kutuambia.
Hapana, but hatuwezi enda hiyo juu tumetoka kusema 104 tu sahi.
Guy. Wa 109 please.
109 si nilisema.
Tumesema.
Mtu hawezi guess kitu wala.
Nenda hadi kama.
Ndio maana nimusu, ndio maana musoma kwa exam.
Eh?
Kwa exam.
Gori.
Ngoja.
And as a hope for that.
If the book does not enter head, book enters exam room.
Ngori.
One man who can do that successfully. Nalikuwa kichwa biggie.
Please let me say the number. Just said, well, I can't guess for shit right now.
Sawa boss.
Niko ni 105.
Yeah. Okay. The last one.
Oh, the last man. Sasa
tulia.
Lazima nijibu juu ama bro atanifikia.
Eh?
Si nimeshinda.
Su tulie.
Ah, tumesema jua ameanza leti ina spill over.
Eh.
Eh. So wa huko funny by the way kwanza wakavu ba.
Eh, ina spill over ndio tujaze nyingine.
Mm.
Who said?
Sawa.
Hawa ndio watu wanafaa kunyolewa mapua na tear gas.
Kunyolewa mapua na tear gas.
Ah, don't do that.
Okay, tutasema.
Niko na swali. Si ni guest aliambiwa.
Hapana, si guest.
Nani ndo alisema wanafai kunyolewa ama kungolewa?
Kunyolewa.
Kunyolewa mapua na tear gas. Simota.
Ai, squinje.
Episode.
Acha aseme jako kwanza jako na simu.
Sawa. Episode.
Kwenda. Kwenda. Zizi yenye tutasema ndo ni hiyo juu vina join episode. Episode
19.
Osisi.
Unaweza umechange mbio before I move kwangu.
18.
Simu atasema. Pia hapo Spotify.
Hey, 19.
Kushwa ni hiyo.
Hata biska. Nasema, unajua mimi nimejua mwezi nifikia naweza danganya ndio tutuma leo hivyo.
Umesema gani?
Amesema 19.
Umesema?
18.
See it. 22. Iko nini?
22. Haya.
Kinakaa 20.
The only man. The capability of saying that bullshit.
Simwata.
Simwata.
Tear gas mapua kunyua. That's a Simwata combination.
Simwata ulisema na.
Mwana malizei kitu likuwa yako.
Nda kunyua mapua.
Na tear gas.
Na tear gas.
Najua nani alikuwa naambiwa.
Kwa ambia nani?
Silikuwa mtu wetu. Mtu wetu wa nini? Mose.
What?
Mapua.
What?
What?
Aziz.
Ai.
Episode number?
Ilikuwa episode 18.
Ilikuwa episode 18?
Mose. Sisi.
Wee, peana jibu.
Episode 18.
Oh, episode 18. Basi Mose alikuwa?
Ah, tutajua basi.
Mose alikuwa zingine za
brand. Tutajua.
Yenye tulikuwa tunatupana hivi Vaseline. Mose alikuwa?
Sikuwa Vaseline.
Ah, yes. 18 ni nitopea hivi Vaseline.
Ah, wee, tutajua.
Tutajua mbele.
Mapua. Hapa kuna mtu.
Ya mwisho, ya mwisho, ya mwisho.
Unataka ya mwisho? Unataka ya mwisho?
Sasa Simota said the last two.
The last two, haba.
Oh, I mean.
Ukiwin leo, uta win final. Plus, plus mina spill over, so I count.
Sawa.
Na usugwe meno kesho.
Tuneza rudi zero. Mi hata siogopi. Tuneza rudi zero.
Tuanza.
Mi siyezi anza zero.
Ama tuseme hii kwe ya mwisho ni wina takes all.
Hakuna kituka hiyo. Nimeangana nifikia hapa ndo useme wina takes all.
Take all ni nini?
Kwa ni nani?
Na kushinda hiyo, umeshinda the entire game.
Azi.
Hey, so fucking clean.
Vista kuna kufanya
as the last question. Can I choose? I love you.
Sawa.
Choose.
Yeah. Who say, wait. Just confirming that niyo nimechagua.
Oh. Wale mingeza mbwa ni undie hii who said it. So one of my questions itakuwa, hey guys, welcome to this week's episode of the UMT podcast. Na lazima mnijibu. Na si guest. Na jibu ni moja.
Ni guest. Nasi guest sijui.
Wae wenye huko mwanzo nilikuwa nakufa na Ted. Kwani Ted alianza lini? Ntena nitafute zake. Ntena nitafute zake. Simniachie kazi niwalete hizo.
Ni awe hataki zako.
Moja, mnipe tu moja.
Hadi hiyo kitu nipea moja.
Mshi zote juu sema.
Wale mimi niachie moja.
Niachie tu moja yeye. Kwanza kuna oh
shit. Haya. Who said as a man, mbona uinywe? Mbona ikae soft?
Eh?
Ah. Wow.
Can I tell you something?
Yes.
See guest.
Ah, wewe kwenda.
Euclid.
You're not helping, man.
Euclid?
Usijeri kunitaja, mimi siwezi kutoka hiyo.
As a man, mbona uinyoe? Mbona ikae soft?
Nini?
Mawia.
Engori.
Mimi nasema Euclid episode
it can't be me.
18.
Hmm?
21. Mm-hmm. 19. Ngoja. Oh, nimekumbuka kitu. Ni sawa. I was about to say something so stupid.
Jesha, bro.
Wait. I'm interested to hear his answer. I will change.
Lakini 8 account.
8 account.
20.
Ndio mje bado.
Bado.
Bado. Ngoja. Sasa
sema. Bado.
Bullshit sana.
Sema. Na lisema.
Ni wewe bro.
Hey.
Exactly. Lines nyingine. Lines nyingine za Lenny.
How was it?
Miss Kone bro. Lakini yenyewe. I had that line and it was Lenny.
Episode.
Ilikuwa episode 21.
Eh.
kila mtu apewe zake a set.
Kila mtu apo
range. This episode to this episode ni yako. This episode to this episode.
Kwa hiyo try chukua episodes ngapi zote?
See, we'll have to do a who said it for every episode at one point. This is like our trademark game show.
Tenantre.
Ndio ni fetu moja.
Episode moja ama
unataka next.
Si ni sawa, hii ni usaidi.
Alafu mwenye anashinda hiyo si ndio sana chukua hiyo kazi.
Haya.
Zii kila mtu aset moja tuonea nani tabamba.
Tupe simu hata. Tupe simu hata basi. Simu hata na argue juu ndio credit yanga.
You want the next one?
Sawa.
Na simu wata just say hakuna kusema line kama welcome to the UMT podcast. Hiyo account, hiyo ni yangu, hiyo ni yangu. Hiyo ni mimi pekee naweza uliza.
Bullshit man.
Na isikwe word moja.
Asiwezi wasaitia word moja. Na wasaitia
whole. Unless iliko isikwe line noma.
Iconic ka shit.
Lakini najua wejua. Nishawapea heads up. Itajaza huyu.
Sawa.
What?
Wala ikigetwa kusaka, we will find you.
Ni sawa.
I will find.
Same asset maswali
you
kama.
You realize that the more you are mentioned here, yeah, that means the more you are funny. But anyway, ni sawa.
No, kama tuko na
vent. Eleni.
Ngoja.
Kazi tu ni kutonyoa.
What did you count?
Na mekuwa mentioned the most.
I mneza toa parting shots ni kikount. Izi ma stats zenu. Toka na mkifadi.
Kula tupia parting shot.
Hi guys. Niko na 23 points. Bye.
Kuna exam pia.
Eh shit.
Yo 23 nitapata.
Eh. The out of 70. Hii ni zako namba nzuri kakati nilimeka. Buda unadhani? Umepata soup ile supest. Alafu unaenda kwa nini? Unajua Jacob unaenda kwa umse wa kunini wa pili manzi. Eh ni aje nilipata soup nini alafu anakuangalia. Eh my brother, you got a 22. Unasema nini hapa?
Wa? Okay, si
zini kuna boys alifika huko unajua kigwa na 39 38. Si unaanza tu kuambia like tu. Sawa man. We are all adults. Unajua unaweza jaribu kumsuka. Sasa kuna ile ya young man, you over 31, unataka tukusaidie aje?
Nilisha sort out left yako.
Sinisha sort zote ziko sawa.
Wale msio chochi, mimi nikiza pata missing marks mimi nizalia. Check what.
Sasa nitoeshe ile F.
Hey.
You need checker.
Simoda, fuck you.
Pity guys, lakini
fwanga.
Unakaa tu fwa.
Good.
Example mko tu fwa, akili fwa. Anyway,
surako ni fwa.
It's a cold season. Ibaridi zikupate peke yako bila sweater ama umbrella ama raincoat. Usibebe na floods kutoka Juja hadi South Sea.
Yeah. Sasa jamani floods gikubeba kutoka home ujipata lika sto utafanya nini?
Najonga hii video moja tu iconic. Kuna mse fulani kulikuwa na kitu kile it's ni road ina slant kiasi so majina enda down hit ndio. And then this guy just floating. Amelala hivi nyuma ame relax is floating down the stream.
Unajua watu tu ni wagonjo hii Kenya.
Yeah. Anyway. I hope he got where he was going.
Keep warm. Yeah. Namsukue kale ni mfike 30.
Yeah. By the way, tunaweza waambia Kenya tuliambia Lenny. It was so insightful by this motor, isn't it?
Yeah.
We told him, if you want to make it by that, you have to. Yeah.
Anyway, parting shot, Chamwisho, thinking.
Yes, so, the results are in. Hey, wait, Jamin. The results are in.
Uh-huh.
Coming at the last place with three quotes for this, who said it, three, is none other than Euclid.
Yes.
Yes. Unabo ding ding minyo na unado.
Number 1 ni nani?
Relax. Coming in at number 2.
Ni zana mbona watu wananyoa.
With a total of 4 quotes. Nileni.
Hebu mtulie. Eh, ngoja. Hizo kwani zilikuwa ngapi?
Then number 1 with a staggering 11 quotes.
Babalao.
11 quotes.
Kimpin. Kiongozi.
Ngori.
Squinji. Squiggles, squiggles. Wewe, wewe.
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 Squiggles. Wrong, wrong. Ay, ay, ay. Yeah, yeah, yeah.
Fugua saba. Fugua saba.
Ngori. Good 11.
Ngori. Mbani mesema mtu mdapu.
Zote, but from 94 to 124,
uko hapo
11 times.
Uko funny. Funny, bro. Ani niyo sura.
Anyway.
Yeah.
11.
Oh my God.
What?
Okay, kuna viral infection inatembea sahi. Uchunge sana.
Viral.
Usimunjumunju wasichana ovyo ovyo. Kwanza especially Juja. Especially
Juja. Mbona unaniangalia?
I think our boy, I think I'm
Mbona unaniangalia? Mbona unaniangalia Samata? Unaniangalia ngoti tunashuku.
No.
Unaniangalia ngoti tunashuku.
No.
Nini?
Tunaona mimi nikuangalia umeniangalia. Leni ameangalia Vige, Vige ameangalia Leni.
Unajua uzuri amesema kumunju madem.
Anyway, you can find us on Instagram at @_umt_podcast. You can find us kidogo niseme, you can find us on Snapchat. Oh my God. You can find us
on Snapchat.
You can find Leni on Snapchat. Yeah. Wink wink, ladies, wink wink.
Leni Penda Madem.
You can find
wink.
Oh God. You can find us on TikTok at UMT Podcast. I'm a UMT Podcast here. We are also on all podcasting platforms.
DSP.
Let's get to 4K, please, guys. Ata kama ni kusikiza tu episode for 1 minute. Kama
yeah, I know, like it says, Man City are going trophy-less. Thank you, malizeni.
Bye. Right. See you guys in the next episode. Bye.
Bye, guys.